Naomba Ngtasa officially kura zenu, support yenu. So tafadhali sana mtupatie hiyo fursa tuweze kupatia support ile tunahitaji.
Na unajua mimi nikiwa kijana, vijana naelewa shida yao, wamama naelewa shida yao. Kesho in case of anything wanaweza nikujia, wanaweza nishika kola, waniambie my friend this is, we want this and this. Lakini mzee tajiri ama mzee mwenye amezeeka hawezi elewa shida ya watu ya Garissa wako nayo.